的闪盘，一溜的闪盘。
Alisema dunia sio makazi, pali pali po hasama, Mola peke ndo mtetezi. Haya machozi tazama, kila siku michirizi. Kweli maja wengine si wema, hawalingani makuzi. Nikumbuka vile nilivyosota kukusa kiasalani, nasi tulipata dumiliki hata kagali. Sasa pendo meli kata kuto kuwaza silali. Ume mwezangu wa kupita moyo kustahili. Hai nikadona imeleta shobo, imeleta shobo, benzi imelishobokea. Imeleta shobo, imeleta shobo, benzi imelishobokea. Menifanya nijiulize nani wa ubavu wangu, aje aniliwaze abalilie penzi langu. Mie kwangu ajitulize anifute machozi yangu, kisha anibembeleze nisahau machungu yangu. Umenipa pigo huku moyo kwa nizizima, umelibania zigo medulani kwa niuma. Umenitisha magogo mie mwili walitetema, tetema nikubwa sana mzigo sitiriki hata kusema. Imeleta shobo, imeleta shobo, benzi imelishobokea. Imeleta shobo, imeleta shobo, benzi imelishobokea. Ah.